Amakhosi esibili isahluko 7 uverse 1 Wayesethu Elisha Zwanini izwi kaJehova usho kanje uJehova uthi kusasa ngalesi sikhathi iseya lempupho ecolekileyo liyakuthengiswa ngeshekeli namaseya amabili ebhali ngeshekeli esangweni laseSamaria verse 2
Induna inkosi eyencika esandleni sayo yaphendula umuntu uNkulunkulu yathi Bheka uma uJehova enza amafasitele ezulwini lento ingenzeka kanjani na wathi bheka uyakukubona ngamehlo akho ungadli kukho kodwa
verse 3 kwakukhona esikhaleni sesango abantu abane abanoxhoko batho omuye komunye sihlaleleni lapha size sife na verse 4 uma sithi siyakungena emzini indlala isemzini siyakufela khona uma sihlezi lapha siyakufa futhi ngalokho masihambe sisukele ikamu lama-aramu uma esiyeka siyakuphila uma esibulala siyakufa verse 5 basuka kuhwelela baya ekamu lama-aramu sebefike emaphethelweni ekamu lama-aramu bheka kwakungekho muntu lapho verse 6 Inkosi ibizwisile impi yama-Aramu umsindo weyinqola nomsindo wamahashi nomsindo wempi enkulu aze akhuluma omuye komuye ngokuthi bheka inkosi ya-Israyeli isiqashela amakhosi amaHeti namakhosi aseGibhithe ukuba asifikele
verse 7 ayesesuka abaleka khwelela ashi amatende awo namahashi awo Nezimbongolo zawo nekamu linjengalokhu linjalo abaleka ukuba asinde.
Verse 8 Labo banochoko sebefike emaphethelweni ekamu bangena kwelinye itende badla baphuza basusa khona isiliva negolide nezingubo baya bakuthukusa babuya bangena kwelinye itende basusa nakhona baya bakuthukusa. Verse 9 base betho omuye komunye asenzi kahle lolu suku lwanamuhla lungusuku lwentokozo uma sithula nje silinda kuze kube sengtweleni kokusa siyakuficwa icala ngalokho masihambe sitshele indlu yenkosi verse 10 base behamba babiza abalindisango bomuzi babatshela ukuthi sike safika ekamla ama-Aramu bheka kwakungekho muntu lapho nazi lo muntu kuphela ngamahasha aboshiweyo nezimbongolo eziboshiweyo namatende anjengalokhu enjalo. Verse 11 Abalindisango bamemeza babikela indlu yenkosi ngaphakathi. Verse 12 Inkosi yavuka phakathi kobusuku iyathi ezincekwini zayo ake nginitshele lokhu ama-Aramu asenzele khona. Ayazi ukuthi silambile ngalokho aphumile ekamu kubacashe ethi lapho bephuma emzini siyakubabamba besezwa singene emzini
verse 13 enye izinceku zayo yaphendula yathi makuthathwa amahasha isihlanu aseleyo asele lapha bheka anjengesixuku sonke sakwa-Israyeli esisele lapha anjengesixuku sonke sakwa-Israyeli esesiphelile sithumele sibone
verse 14 bathatha ingqole mbili namahashi inkosi yathumela emva kwempi yama-Aramu ngokuthi hambani nibone verse 15 bawalandela baze bafika eJordane bheka yonke indlela yayigcwele ingubo nempahla ama-Aramu ayezilahlile ekubalekeni kwawo izithunywa zabuya zayitshela inkosi Verse 16 Abantu baphuma baphanga ikamu lama-Aramu iseya lempupho ecolekileyo lathengiswa ngeshekeli namaseya amabili ebhali ngeshekeli njengezwi likaJehova Verse 17 Inkosi yabeka esangweni induna eyencika esandleni sayo abantu bayinyathela esangweni yafa njengokusho kwalowo muntu kaNkulunkulu akukhuluma ekwehleleni kwenkosi kuye. Verse 18. Kwathi lowo muntu kaNkulunkulu esekhulumile enkosini ngokuthi kuyakuba ngamaseya amabili ebhali ngeshekele seya lempuphu ecolekileyo ngeshekele ngalesi sikhathi kusasa esangweni laseSamariya. Verse 19.
Induna yaphendula umuntu kaNkulunkulu yathi, "Bheka noma uJehova ewenza amafasitele ezulwini, lento ingenzeka na?" Wathi, "Bheka, uyakukubona ngamehlo akho ungadli kukho kodwa."
Verse 20. Kwaba njalo kuya abantu bayinyathela esangweni yafa.